saraakiisha caafimaadka ee dalka Masar ayaa sheegay in dad tiradoodu kor u dhaafayso 100 lagu dilay magaalada Qaahira goob ay banaanbaxyo ka dhigayeen taageerayaasha madaxweynaha talada laga tuuray Maxamed Mursi. Sida ay ku soo warramayaan dhaqaatiirta, dadkaasi waxaa toogtay ciidamada dowladda, waxaana tirada dhaawaca ay ku sheegeen inay 1000 qof kor u dhaafayso. Hase yeeshee saraakiisha dowladda ku meelgaarka ee Masar waxay sheegeen in 30 qof oo kaliya ay ku dhinteen rabshadaha dhacay. Dilka iyo dhaawacyadan ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii ciidamada ay ka dalbadeen shacabka inay dhigaan banaanbaxyo ciidamada awood loogu siinayo inay kula dagaalamaan. Waxay ugu yeereen kooxo argagixiso ah oo khatar ku ah amniga qaranka. Ururkii Qaar Muslimiinka ayaa sheegay in hadalka ciidamadu uu ahaa hanjabaad lagu soo beegay ama lagu beegsanayo taageerayaasha ururkooda oo doonaya in dib Mursi xukunka lagu soo celiyo. Wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan Cashcuud ayaa qadka taleefanka ee magaalada Qaahira kula xiriirtay wariyaha V O eda Xuseen Saxnuuni, wuxuuna weydiisay wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Qaahira.
Banaanbaxyo waaweyn oo ka dhacay bariga magaaladan Qaahira, gaar ahaan shaaraca loo yaqaano Daljirka Dahsoon ee magaaladan Qaahira, ayaa waxaa gacanta iskula tagay ciidamada amniga iyo taageerayaasha madaxweynihii hore, kaasoo ka dhashay geerida dadka badan 100 qof. Waa sida ay sheegayaan taageerayaasha Maxamed Mursi. Takhaatiirta ku sugan Raadica Al-Cadawiya ayaa iyagu sheegay dadka geeriyooday inay kor u dhaafayaan 150 qof, halka dhaawacuna uu ka badan yahay 4,000. Afhayeen u hadlay sidoo kale ururka Aqwaan Muslimiinka ayaa sheegay in geerida ay timid ka gadaal markii ciidamada amniga iyo kooxaha burcad ah ama kooxo burcad ah ay rasaaseeyeen taageerayaasha Maxamed Mursi oo si nabad ah u banaanbaxayay. Sidoo kale TV-yada madaxa bannaan ayaa soo bandhigay ciidamada amniga oo rasaas nool iyo mid cinjirta ah ku furaya dadka banaanbaxaya. Laakiin Caasha waxaa arrinkaasi si weyn u beeniyay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Masar, oo iyagu sheegtay in ay ka badbaadiyeen taageerayaasha Maxamed Mursi dadka ku geeriyooday rabshadihii saakay xilliga salaad subax dhacay. Wasiirka arrimaha gudaha, ninka lagu magacaabo General Maxamed Ibraahim oo shir jaraa'id ku qabtay magaaladan Qaahira, ayaa sheegay in dadka geeriyooday ay gaarayaan 18 qof keliya, halka dhaawaca uu ku sheegay in ka badan 150 qof, isagoo soo xiganaya wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Masaarida. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in shakhsiyaad ka mid ah booliska Masaarida ay ku dhaawacmeen oo laba ka mid ah dhaawacu uu yahay mid khatar ah. Dhanka kale, wasiirka ayaa hoose ka xariiqay in ciidamada amniga weligood aysan rasaas ku ridin dadka banaanbaxayay. Waxa uuna xusay in xoog loo kala eryo doono taageerayaasha Maxamed Mursi ee ayagu weli ku banaanbaxaya shaaracyada waaweyn, gaar ahaan fagaaraha Raabica Al-Cadawiya iyo weliba fagaaraha Al-Nahda. Waxa uuna xusay in arrintaasi ay iska kaashan doonaan ciidamada booliska Masaarida iyo ciidamada militariga. Waxa uuna yiri, waxaan jawaab ka sugeynaa xeer ilaalinta dalka si ay noogu fasaxdo dhinaca sharciga iyo qaanuunka. Marka waxaa la dhihi karaa Caasha, arrimahan ayaa imaanaya maalin kadib markii ciidamada militariga, gaar ahaan taliyaha ciidamada Cabdifatax Siisi, uu ka dalbaday shacabka Masaarida in ay isugu soo baxaan banaanbaxyo militariga awood u siinaya inay la dagaalamaan waxa lagu yeero argagixisada ka jirta waddankani Masar.